Ale akka hadisu kolen wergeti namdi damaj ala chupa rati jekum sumani jadani tingkabani dreda wale trakkinu makasit ture namo.
Hadisu kol achirra akka gabasit magala rarkesati jalabulte ayyana chupa gafa dilbata ayyane famef. Gafa witatammo yero tabon gara walda kristanati debifamu waliti buinsu mamufi karenyarra mitangawu jiratoni vioe tulubbatani manijiru. Dilbata yero jalabulti nyokan katarana ayyane fame hala umame bulcha walda ortodoksi kristisillase lika brahanat babu akkana tipsan.
Gataman yao karatenya kababino yao tasakalu bandrauchi wordo ye korotu.
Kanuma menan nu aratenya jira mututure alaba lembu samani kukutamani gubamu jalkaban warra alaba kutani gubani jollen kenya nargan polisiti yatan polisoni dafani tarkan su fudanne natifakka takka jollen natimanitti ani nanno sanan turre bode rosan nu bilbilan ture kanu tidemne yerodem nu jollen kenya nanno gabrielittu walgani turan alarrammo dagatu darbatama ture Bulcha waldicha malaka tsahay yero sanatti dhagaan rukutamani madaani turan. Nuti warri keessa jiran akka gad hin baane yeroo tasgabbeessaa jirrutti aarri mimmaansisu alarraa gara keessatti darbatame. Waldaa kiristaanaa Gabreeli keessatti kan inni darbatame. Booda yeroo gaafannu akka ijoolleen ol seenaniif jecha darbatame nuun jedhan. Achi booda mari'anne murteessine. Nu biraas abbootiin amantii itti hirmaatan. Achiis abbootiin amantii islaamaa baay'ee gargaarsanuuf godhan. Ijoollees tasgabbeessan. Alaabaaleen seeraa alaa jiru nuun jennaan poolisootatti himnee funaansisnaa jenne achi booda nuti deemnee waldaa Gabreelittis Mikaa'elittis labsine akka alaabaan seeraa ala jedhame sun deebifamu labsine alaabaan asxaa waldaa keenyaa ofirraa qabu qofti akka fannifamu taasisne jedhan achi booda boorumtaasaa guyyaa ayyaana cuuphaa ganama jechuun gaafa wixataa wanni uumames akkana jechuudhaan gabaasaa keenya Addis Chokkoliif ibsanii turan. Bulchaa waldaa qiddisti sillaase liqa birhaanaa xibabu.
Bamamba yaa'u masalati nyaata gatsita akalaatiin yaa'u yetanagaashan. Kakuur pireezidaantuun dandeenyu andaande mammariyaa wajjin yaa'u takabbilan tajaajilan dabar to'ata keessaachuu
gaafa. Akka qajeelfamichaatti qaamota nageenyaa waliin dubbannee kabajamoo pireezidaantii wajjinis ganama wal arginee qaamota dhimmi ilaalu waliinis mari'annee qajeelfama fudhannee turre. Achi booda taabotoota fudhannee nabaanutti dargaggoonni dursanii gara gararraa gara Gabreelitti sirbaa yeroo deeman akka hin dabarreettisan achi booda gaaziin himimmaansisu darbatame boodammoo garasiif garanaa dhagaan darbatamuu jalqabame wantoota naannoo jiran caccabsuunis jalqabame gararraadha nutti bilbilame rakkoon jira waan jedhameef nuti fudhannee gara sillaaseetti buunee turre taabotoota duuba jiran daddabnee eega galchine booda. Gara gubbaa deemnee raayyaatti isaa waliinis dubbachuudhaan tasgabbeessuu yaalle wantoonni miidhaman foddaaleen caccaban hedduutu ture booda jabeenyi humna nageenyaatiin bu'aa bayii baay'eedhaa booda taabotota fuunee galchinee jechuudha ijoolleen miidhaman ni jiru akkanatti kan inni xumuramee jedhan hookkarra rarritti uumame kun arra jechuun kibxata tasgabbaa'usaa mootummaan beeksisee jira. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota qaab nageenyaa mootummaa naannoo Hararii obbo Naasir Yesuuf gabaasaa keenya Addis Chokkoliif akka ibsanitti guyyaa har'aa jechuun guyyaa kibxataa taabonni Mikaa'eli nagaan galuusaa fi ganda maxxalayaa jedhamee waamamu kan namoonni irraa buqqa'an jedhamee ture poolisiin kan eegaa jiru ta'uu dubbatanii jiru. Walitti bu'iinsa dilbataa wixataa sanaaf sababaan alaabaan leexaan yookaan asxaa ofirraa hin qabne fannifamu ta'ullee dubbatan obbo Naasir.
እንግዲህ ያው ማከባቢ ማስዋብ እና ሁኔታ ነበረ። ይህን ከእምነት ውጭ የሆኑ ሌሎችን እምነቱ ወደ ሁለቱን እምነት ለመጋጨት የፖለቲካን ፍላጎት ለመሙላት የተለያዩ አካባቢ ከእምነት ተቋም ውጭ ባንዲራ ልሙት ባንዲራ ህግ ማይፈቀድ ባንዲራዎችን ለመሰቀል እና
አያነ ጩባ ሰብዋ ጉዳችሁዳን ሀለናኖ በሬችቱ ቱሬ አመንቲሌ ለማወድት ብሱዳ ፌዲ ሲያሶፊ ጉተችሁዳ wantoota amantii dhaalaa ta'an naannoo adda addaatii dhaabbatoota amantii dhaalaatii alaabaa leexaa yookaan immoo asxaa ofirraa hin qabne alaabaa seerri hin eeyyamne fannisuuf deemsa sana dursuutu ture. Kana gidduutti deemanii alaabaan kun buutuurra jira daandii irratti fannisuunis hin eeyyamamu naa jedhamutti yeroo waan akkanaa dubbatamutti dargaggoota lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumame. Achirraa ka'uudhaan duraanuu dhimmi kun karoorfamee kan hojjetame waan tureef dafee gara walitti bu'iinsaatti jijjirame ማንጉዶኒ ቢያ አቦቲን አመንቲፍ ደርጋጎኒ ናኖ ወሊት ቡንሲች አከቀበናው ጎቹር አባየ ጨራቀን ገሩ ሚልኮቭኒ ኢተማታ ዱፌ ነምኒ ወሊትን ቡኔ ገሩ ቀበኛ ለጉቡ ቀበኛ ለበርበዴ ሱቱቱሬ ገራመንቲቲን የሮ ሚልካው ደቡሞ ገራወሊት ቡንሳ ሰቦታት ጅጅረሙ ቱቱሬ ጉርሙሌ ካዮ ሲያሳ ቀበንቱ ከነጎዴ ወሊት ቡንሳ ከነ ኡሜጀደን ወሊት ቡንሳ ሰነከይሰት ነሞኒ መዳንጅራተንዩ ነምኒ ዱ ያከንጅረ ዱበተንጅሩ ሆከረ ሰነት ከነን ሸከመን ነሞኒ ኩደ ቶርባ ኦልታኒሲ ኮንኮላቶን ኢሳን ትፈየደማ ቱራንጀደመን ቷና ጀለ ኦሉ ሳኒ ኦቦናሲር ዱበተንጅሩ ቡፈተ ፖሊሲ ረት ሰሌላን ግግ ፈሜቱሬ ከጀደን ኦቦናሲር የሱፍ ከነን ሰነት ሸከመን ሚልቀንጅሩ ከጀደመ ገሩ ቀረጀደንጅሩ ነሞኒ ሸከመኒ ቀበመን ሁንዱምቱ ቷና ፖሊሲ ጀራ ከጀራን ከልሳን ዱበተን ሐልሞል ፈካታዳን ጋፈው ጣታ መጋላ ድረደዋ ናናው ሳቢያን ጀደሙቲ ታቦን ጎርግሲ ኡቱ ገላጅሩ ወልት ቡይን ሰው ኡመመን ነምኒ ተኩዱዳፍ ከብሮ እዱን መዳው ኮሚሽኒ ፖሊሲ ድረደዋት ዳይሬክተር ቁንምቲ ኡመታ ኮማንደር ገመቹ ካቻ መደኖዱፍ ኢብሰኒጅሩ ክብጣተራ መጋላ ድረደዋት ታቦን ሚካኤል ነጋዳን ከንገለዮተው ወልሙዲን ሲናናው ሳቢያን ጅሩ ገሩ አመለከን ተስገባይን ተው ጅራቶን ቪኦኤ ቲመኒጅሩ